ZambianGospel.com.
Ich nenne Wuss. Aber Scheifin.
All smart on it.
Echalo na chimufini na Ashele kanavana Ava mulaile konse Mutima, mumutima luleti. Shipa iwe shipa. Fisanga ba umeshipa.
Oh shipa, nevifine fialapita. Oh shipa, lesa la tuluila. Shipa iwe shipa. Shipa iwe shipa, fizanga na mayo shipa. Oh shipa, nefifine fiala pita. Oh shipa, lesa la tuluila.
Kaya Kuti walila shani mubukali Aba kukumfuata kuli Utusa mubai batepali Umwana lenu ina mumumana Ukwewa baishi bokoa Bonse valeti fie kabili Abantu vale pita mufia kosa Elo taula solta no kuseka Ishiboko vale fuma Shishibo vale pitamu Shikwete vingi vya kusosa Elo nkwete felu imbo mumutima Ululeti la.
Shipa iwe shipa Shipa iwe shipa Fisanga ba umbe shipa Nefifine fialapita
Fita shipa
Oh shipa Lesa la tuluila
Tuluila Ale tuluila
Shipa iwe shipa Shipa iwe shipa Fizanga na mayo shipa Oh shipa Nefifine fialapita Oh shipa
Ayo, 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 ayo,
ZambianGospel.com.